You see. Nakupenda penda wendo wangu wa moyo, nakupenda wanifa, usije kanitenda wengi wanitenda juu ya rangi, nimeshajipa kwako mami, mvumilivu la mbivu unda tamu alinishiamu.
Baby girl, uko poa, uko fine. Si nywele, si macho, si figa, si leg, si finger. Umeiva madam, na si sifa. Tulalenja, tukose chapa. Nikikosa nyama, nitaleta daga. Usijali mpenzi, tutakoma. Nikiwa nawe, nasikia raha. Mapaparazzi wameja, kwa giza na taa. Mimi ndio mpenzi, wengine wanakuchezea. Wanasema malaya, ili nikupoteze. Ewe wangu malikia, nimegoma kwa kusikuachi kabisa. Ha, dangote.
Basi tuwe sorry,
sorry.
Tuwe sorry, baby. Basi tuwe sorry. Tuwe sorry, mami.
Ha, girl, ora. Nambu nishike kiuno, ushi nishike mabega. Walu wengine wanasema ati mili maraya sana. Nakinyora mitani na wakita tembo na sifu. Wakisema lako na weka shuniko na meresa. Kani vipi basi tupendane, usha nipenda mimi. Wana bini siku kende. Wangu shio shida, mapenzi kwangu shio bahari. Kujani kuogele ama tuogele pamoja wepi. Na kupenda, sitaki ni kuchit. Nata kukue kwetu na ulale kwangu mie. Wacha ni kushow, mapenzi kwangu bahari. Baby, kuja tuogele, baby so. Aha, nijeshi, is Randy. Ha, tumbaya kututa ngori Kenya.
Basi tuwe sorry,
sorry.
Tuwe sorry, baby. Basi tuwe sorry.
Na nija, ukija nitenda tabaki na nani. Nipe mapenzi nami nirizike. Nami natamani tunda nile. Nimedondoka niokote. Nipe mapenzi kama bia, nileweshe. Siri zangu nitunzie. Usiju kamwambia yule. Nipende nishikilie. Barabara nipokee. Nikisi mwa. Twende tuwe tupitere. Ukamuone mama na baba. Na mashemeji zako mami.
Basi tuwe sorry. Tuwe sorry, mami.
Ha, Randy please, as my platinum, as my zah. Kukanya bitch hands usilize bona. Waboya getu, sisi ndo wale. Wabaya, tulo.